Shaishwana Kwimbo.
Welcome to the fire department.
Aye. Last time banana ilava endo gula titi, no will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract, tiba nange na papa. Kuchobu bangolo baba sakira vali papo. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku vali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Tisakira kakenteni mwele
Gachi mvili mvili usiku bama disa. Bama oneka chendalama vaka puisha. Numvesa na chifundo kupete kamuchira. Ngapu kama wea pepa ficha. If you want si pay nafika pede. Vanange na pabo angati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishimutumba valispe. Kukona bondi bama kana. Mavina ndie bakonda sana. Jema patebo na savana. Monga trapu bali pama. Bama oneka simpo so na fiko so. Waka fora ni inkoko na vimpopo. Hai vili munkopo. Heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time banana ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract, tiba nange na papo. Kuchobu bangolo baba sakira vali papo. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku vali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Tisakira kakenteni mwele
ever since the payday, boga de juna rente, salale keni ba shempe, ena DH tente, ni movie na makenke, tumpa flat body, poka lab, nech press, kala jojo, potera uzaka shet na magogo, detuba monya, less pa ma social, ni convo, ibona vala maso, vala bobo, just genetally free, dala man, satan, am dala wa maziba, gafola ni shapama, shopping sprees, twala mau, yakamans, personally, nevo ngalu banshi, saka madaman, Gamone kabwela nefiswen nation. Nasara daddy ponganya that's when nation. Logic got fresh tide fya bushilo. It's like cheese sell a
last time banana ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract, tiba nange na papo. Bangolo baba sakira vali papo. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku vali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Tisakira kakenteni mwele mbuti.
You are away from your house. 3 days. Wachoka panyumba. Do you think it's normal?
Oh, I understand. I knew. I want to look for food.
Where's the food?